galɗo kawral ciinagal hakkunde gueɗe ɗe ana cogguji ɗiɓe kaani yeeyude kulle mabɓe ndemeteɗe hono mene bulalgal fayo tottigaji gédion dambélé kañum woni hoorejo mawɗo kumaniɗo jagule leydi amen ndi
kordu gutum kilo goto kareje ettigaje sottire buuɗi capanɗe jeɗɗi minne golloɓe mene ɓe tottodiri hakkillaji e ley joɗa haalaji ɗi mi huliti wiide kilo goto sottire temedere e nogay
yimɓelle ɓe golleji mum en nawri banggal mu'inde bulalgal e leydi amen ndi ka yetti sanne signingol ngal ɗo kawrtal gorwal latat sababu e lewi mabɓe daranade ko woni hakke yimɓelle ɓe golleji mum en nawri banggal muɗum nga ardo nde ɗo fedde ɗum woni Kumba Samouraka holiti wiide wajibi kina gueɗe ɗe fou teddina aadiji muɗum
beltigi sanne hande ngal ɗo kawrtal signingol talkuru yila amen yo teddingol kala ko hawra e dow muɗum dardal laamukoɓeɓe dawrude no nafakaji goto foof no haybe
ɗiɗo cogguji koltaɗi ɗum yettama sanne urto yimɓelle ɓe golleji mum en nawri banggal mene hoorejo mabɓe mawɗo ɗum woni Soumaila Coulibaly holiti wiide kawral keɓalgal hakkunde mabɓe joom waran latat sababu huncude yarde yesso ko heɓetele leydi ndi hono mene
cogguji ɗi hawra e dow muɗum ɗi ene mila wiide latto sababu golloɓe mene ɓe paabo sanne e ley heeƴo golle ngo e dawra ɗum leydi mbali ndi laato goɓirdi e leydi mballa mene
oɗo anniya yettama sanne ɗum urto yimɓelle golloɓe le cuuɗi usine ngaji le leydi amen ndi keƴaɗo mabɓe ɗum woni ardo mawɗo gollirgal ngal ɓe noddirta seydou Diogo Awa ɗum woni SDA ka holiti wiide ardo en usine ngaji gonɗi le leydi amen ndi ka fuu waram sodde ko ɓeɗo yimɓelle remata ko e coggu moɓe kawriɗo muɗum o
min woni heƴaɓe ɗeɗo gollire ɗe ɓami aadi teddinde no haniri kala ko hawra e dow muɗum lettotoɗi sababu mi mbawana kabar muɗum hakkude taƴural produit ji moƴƴi nebameji ɓuɗɗi moƴƴude ɗi lumoji ɗi e coggu jafonɗo goto foof
donki e andanɓe kabaruji ɓili ɗi keɓe kañum en ndu holiti wiide oɗo anniyamo gouvernement leydi amen ndi ɓami o an hani yettede sanne docteur Lamine Keita yo goto hakkude mabɓe
so gonga haale hunde afrique nde natturde sanne saabi ɗeɗo ɓiɓɓe jallo jaltinteɗe yaade leyɗe goɗɗe tawaɗe mbaylitaka ɗiɗo produit ji lellita e meɗen caggal waytongoji kewɗi e cogguji lattotoɗi sababu hadde e rafiɓugol golle to mabɓe toon hewtiɗen jogui produit ngaji ne hani ene koye men kinoɗen waytingol muɗum nden jeeyanɗi caggal leydi ndi soni e gaɗa e ɗum rafiɓugol golle amen latto sababu yilwere golle mabɓe
ministre kumaniɗo jaguji fa to usine ngaji le leydi amen ndi ka waltin hakkillaji gueɗe ɗe fou o holiti wiide oɗo anniya ɓamaɗo joom o wona keriyanta ko fewi fewde e neɗɗo goto
min mbawa fe jaɓɓude yiide yimɓele kinɓe kabar muɗum ɓe gaɗa milliardji kewɗi e ley golle caggal muɗum ɗiɗo usine ngaji wasa nafude saabi kulentireji yogaji nañaki kambat ɗum ene mila wiide talkuru siñinandu ndu wona fe yowude kabar usine ngaji dow ɓiɓɓe jallo ɗe ɗum dawri no potal heɓete cogguji ɗi latoɗi sababu demal ngal yirwa bangge goɗɗo ɗum usine ngaji ɗi heɓa ko mbaylita
kawral ciinagal hakkunde ɗeɗo gueɗe ele wi gollirgal kumaniɗo jaagu fayeto usine ngaji le leydi amen ndi ana woodani yimɓelle fou ɓe golleji mumen nawri banggal remude mene mu'inde bulalgal kañ remude tigaji